Votu macheo kanifuna na lesa, tuchawa palibelibe na lesa. Ningene sama unitawe na lesa, sinakabe mbwere wali nae ni Vanessa. But in the meantime, ukendiko dizi ya candy night. Welcome kwenye tichiri za every night. One mula na kasheti fulu heavy na 04 sharp uneshina fende lai. Maelo ni babaraza the same routine. Pocket ni ovimba enzeli mujim. Fakanzero kulibaya ukolewe. Yaliso alikuti ya kunepo hewe. If you broke don't talk to me shatiapu. Nakolewa before 08 ya tattoo. Yenea ya machiki ya nijie sa mwisho. Mudabu isaranda wa daily ndiwe pasaka ya one. Suza chita iwe zako sizi mweka. Suza chita uliuku uliuku. Suza chita haiyo Ivo Suza Chita. Bofuna gelo nonde alam. Suza Chita. Tika kupoka umedum. Suza Chita. Na iwe sister Valen. Suza Chita. Ayo Ivo Suza Chita. Chileke nom. Nom. Yeah. Yes. Ayo Ivo Suza Chita. Chileke nom.
The pride, eh. Kamfana kangana. Zipululu vamu moba na les. Vokwela teni muli jila na les. Makefi upa ma weekend na les. Gona kukuli benedis muma bless. Mafela bena pali test. Ngati kamel Jameson mix ni Jack Daniel. Mafumu kake sa ekonomi ya Sadik. Lisafonu kafika pa St. Patrick. Enemy wabaya na ego simu zako. Sa switching ama timu ngati wange na jang. Magero vena bakondo chama game. Usapangi saka mwamuna kakongwenu. Atini machama saida na chisika. Ndiye kero ina wanu pia nika. Ine mataki ni kungena na ngati kapso. Kuseka seka na chimwe mwufu Jackson.
Kwa pasaka ya one. Suza Chita. Iwe zako sizi mweka. Suza Chita. Uliuku uliuku. Suza Chita. Haiyo Ivo Suza Chita. Bofuna gelo nonde alam. Suza Chita. Tika kupoka umedum. Suza Chita. Na iwe sister Valen. Suza Chita. Haiyo Ivo Suza Chita. Chile kenom. Nom. Yeah. Yes. Haiyo Ivo Suza Chita. Chile kenom. Yeah, cashews, everything around.
The pod here.
It's in Chama.
1, 2, 1, 2.
Let's go. Muhammad Kapandul, Baba Sparks, I got you. Dizmo, J Cash, Manager's in the building. You know what time it is, right? Hey yo, Dre, I got you. Let's get it.
Yo, you see that speed? My teeth. Wanna? Kukazi mungula kuna maflower ya maflowers. Kwa mupasa kunungo si valentines. Ndani suzafa iwe mwana wa daddy.